Ngihlekisana naye
noma ngibuye espana ngiphekele ukudla kumnandi ntana umuntu ngicela usibuke nje umuhle kanjani let the way you touch me let the way we cuddling when you call me darling ngivele ngishaye smiley baby ngicela ungithembise usazodlale ngami mase ngishaya ngekhisi gijima negazi each and every day mina ngihlezi ngicinga ngawe. When it's thunder some, when it's summer warm, yeah. When it's thunder some, yeah. When it's summer warm, yeah. Give you some good time, yeah. Babe, when you bump the sun, the sun.
I do the malobo, no. I would tell me now it's time to pay. I do the malobo, no.
Sesuthu ngiyawurada babe zonke insuku zokuphila mina ngizohlala nawe mam mntana womuntu ngiyakuthanda nje bengifisa wazi ukuthi mina babe ngiyafuna ukukuthatha nje ngesesuthu ngiyawurada babe bengifisa wazi ukuthi zonke insuku ngizohlala nawe mam. I mina nyakuthanda sithandwa. I mina nyakuthanda mama.
Adura malobolo, ayi uthi mina ngikuthande babe. Adura malobolo, adura malobolo, ayi uthi mina ngikuthande babe. Adura malobolo.